endlini kungakanga zimina yowena puti yantu mthatha kanjani mina usondele endlini kungakanga zimina yowena puti yantu mthatha kanjani mina Facebook awusho ukuthi sengqomile mina Ukuphendula TikTok awusho ukuthi sengqomile mina Ukuphendula Facebook awusho ukuthi sengqomile mina Ukuphendula TikTok awusho ukuthi sengqomile mina Sungele endlini kungakanga zimina Yowena puti yantu mthatha kanjani mina Cela uvelwe ke lento ufuna ukuyiqala Elendina kungaka